I don't need a nidisa kuri wawe mama huruna garija tondo kuri ibi heri ibi sasa tondo kuri ari konza kurangiza kubabara no kurira bijya bibaho ukibaza ahise nkayagiye ariko nshuti menya ko ibihari kurusha ikindi gihe cyo so is a you joni pira ni jisa kuri wawe namahoro nagarija konu kuri ibi ebi ibi sasa jonu kuri nzakuramiza ukuboko
ukuboko ibihe Ariko nzakurangiza ukuboko.